of a game. Infinity beyond the record, baby. Yeah. Buri gihe ibyo nkubwira ntago byumva. Uhono shaka himambu kani naso. Giri cyo umva nakora ngo mushimishe. Ese ni iki nakora ngo nkubwire?
Nzakora byose nzagera hose
kugira ngo wishime. Sinzagutererana niyo wowe wabikora.
Nyere mu maso yawe uhoro matiriza kunicuza si chobora kukubabaza kuguca inyuma
mbabarira nizere ndakwinginze
nzakora byose nzagera hose kugira ngo wishime sinzagutererana niyo wowe wabikora.
Muri bishoboka ngo rukomere.